Planet Music.
When you rap, Lindo King, hata kama sina bling, baro mina ling a ling, you got to guard that thing.
Kama freestyle, is na men regele, sa.
Nipe tena, underwater, nipe tena.
One piece, rocket.
Once again, we back, man. BFM,
book the connection.
We taking over, you know. Viki quality, hata kibana baro, kati feel guilty.
That's the message, nigga. Yeah, underwater kwenye beat, Lego. Yeah.
When you took it to Tala now, mana to me rise, took a kitambo. When you came to me bobea,
when the big drums you rise to underwater.
When you took it to Tala now, mana to me rise, took a kitambo. When you came to me bobea,
when the big drums you rise to underwater.
Time miti kasi na mfanya ni kwende kasi. Bizi nkiandika bazi mana hindo yangu kazi. BFM mina roll kwenye game kama ball. Kamwe hatuwezi fall paka ni achieve our goal, huh? Each and every day wangu mini holiday. Now I spend all the day no matter what the people say. Etu anasema ujue starwe ni garama ba. Niko business pen nilizo zituma. Domana najituma everyday bila huruma. Wimpi ni kinguruma rapa fake wana uchuna. When you rap mindo king hata kama sina bling. Baro mina linga lingu niko na beat kubwa kwenye MIC. Na wei ya ni super MC. Round here tuna shine wemese kwa kasi. BFM dio bezu tatupara tume chill nigga.
Wene chuki to chana now, mana tume rise kutuka kitambo. Wene game tume bobea,
when the big drums you rise na underwater.
Wene chuki to chana now, mana tume rise kutuka kitambo.
Kali wa swaga kwa jina Big Brown. Ina kubwa Mombasani ila kwanja baru sina. Azidi kusembeza kona zote za mitaa. Mziki wangu unapenya anga zote za Kikenya. Oh, mini mkali tena toka awali. Nimefanya huni mwingi zaida kucheza kamari. Nikapeta kila kona sisi zote za Mombasa. Ngoma zangu kali na mashere lo hatari. Hata waweke chuki kwangu Mrs. Tuki. Hela nazisaka kuongezea turiziki. Numana niko mbele wao wamebaki nyuma. Everyday nasonga mbele kuongeza tu mula. Nafanya tu mziki yani full swag. Wala sifanyi mabinti ili natoe mavazi. Big Brown nimekita kimistari ndo mefika. Na hata uje vipi kwenye game sezi stuka. Oh,
wenye chuki tuachana nao, mana tume rise kutoka kitambo. Wenye game tume bobea,
when the Big Brown siraj na underwater.
Wenye chuki tuachana nao, mana tume rise kutoka kitambo.
Mindo chizi wa seduction. Wananita seducer, seducer siragi. Tuko na beat ya chini ya maji. Pole pole kila intro drop lesedi.
We run this city. Once again this good. We take over, man. We take over. Once again we take over, nigga. Yeah. Vitu vingine quality hata ukibana utaji feel guilty, man. Yeah. Aha.
Mangela crack baba kasio. CMB. Siraj baby, YP. Big Brown yo,
aka Beat Kubwa,
underwater kwenye beat Lego.
Hala.
Yeah,
Bali seduza,
si
niko mtuka muda uo
Tosha.
Big Brown, I see.
Hala.